dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasohuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda turaha mikoro mugenzi wacu Eric bagira ubusa uri Kigali Eric mikoro ni yawe
Etienne Karekezi ndagushimiye kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo kandi nange nsuhuje abadukurikiye muri gahunda z'ijwi rya Amerika dusangira ijambo ya none yibanze kubazo by'abana bo ku mihanda bitwa inzererezi cyangwa se bamayibo hirya no hino mu gihugu iki kibazo kimaze imyaka n'imyani ku butegetsi busimburana ariko butakirandura burundu kugeza ubu hashyizweho ibigo by'inzererezi ndetse n'ibigo by'ingororamuco bishyirwamo benshi mu rubyiruko n'abandi bafite imyitwarire ibangamiye rubanda ariko ikibazo gikomeza kuba ndanze nibutse ko uwo bafashe bakamujyana mu bigo by'inzererezi ahamara amezi abiri cyangwa se amezi atatu babona biri ngombwa agashyirwa mu bigo ngororamuco ni gahunda igenda maka yabo kandi ubutegetsi buvuga ko inatanga umusaruro intumbero ya Leta y'u Rwanda ni ukutagira amayibo mu mihanda kugeza ubu imibare itangwa n'ubutegetsi iragaragaza ko abamaze gutambuka mu kigo ngororamuco cya Iwawa honyine ari urubyiruko basaga 19,000 abo baba bagomba kuhigira imyuga itandukanye basubiza mu buzima busanzwe butari ubuzererezi biruko mu gihe indi mibare y'agateganyo itangwa n'ikigo cy'igihugu cy'igororamuco ivuga ko 20% mu bashyirwa mu bigo by'ingororamuco birangira bagarutse mu mihanda umubare byumvikana ko nawe utari muto ubu turi mu kiganiro ikigo cy'igihugu cy'ingororamuco cyasoje icyiciro cya mbere cy'ubukangurambaga bugamije guhamagara inzego zitandukanye gufatanyiriza hamwe zikarwanya ubuzererezi hirya no hino mu gihugu indi mibare yashyizwe ahagaragara na komisiyo y'igihugu y'abana mu Rwanda mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatanu y'umwaka 2019 igaragaza ko mu mijyi minini ikorerwamo ubucuruzi hari abana bakabaka 300,000 b'inzererezi abo hejuru ya 90% n'abahungu impamvu zishyirwa mu majwi zitera ubuzererezi ni nyinshi iziza ku isonga na makimbirane mu miryango ubukene mu miryango ibibazo byo kutagira icyo gukora n'izindi ingaruka kuri ibyo n'impfu za hato na hato indwara zitandukanye nazo n'izindi muri iki kiganiro umwanya munini twawuhariye imibereho y'abana bo mu mihanda uretse bakiri mu mihanda hari n'abagize amahirwe yo kuyikuramo muza kumva muri iki kiganiro ubutegetsi buraza kutubwira imwe mu mibare y'abamaze gutambuka mu bigo by'ingororamuco ndetse na zimwe mu ngamba
ntabwo nicanye nubwo nyona gusa ndizererera akaga karito ubusa busa ewa ninde kabangamiye loko difensi wiriwe ndabi zuzantambikana mazune mu munyururu ugo rorwa ndabi zinzasohokamo ruba kimandi mekenya mamya bushozi yakumiro
bahayi kaze muri dusangira ijambo
turi inyamirambo mu mujyi wa Kigali ahazwi nka Cosmos benshi bwenda babahazi harutubari abantu bagenda urujya n'uruza ubu ngubu mu kiganiro dusangira ijambo tugiye kuganira n'abana dusanze hano abana bo ku muhanda kuri abana bo ku muhanda turibanda ku buzima bwabo mu bihe bitandukanye bagiye bavugwaho ku kuba basa n'abangamiye ubuzima bwite bw'igihugu ariko nanone iyi gahunda y'abana bo ku muhanda babazwi nka ba mayibobo mu bihe bitandukanye leta yagiye irwana nabo bajyana mu bigo by'inzererezi ivuga ngo baraza bamenyere basubire mu buzima busanzwe ni ibintu byayakunze kunanira nanoneho reka ubungu mu kiganiro dusangije ijambo twumve akari ku mutima kuri aba bana kimwe mu bibatera kujya muri uyu muhanda nicyo tugomba kubanza kuganiraho ariko noneho reka ntangire mbabaza umwe buri zina rye numve icyo bambwira noneho icyo nshaka kugira ngo dutangire ikiganiro neza buri muntu agenda ambwira akazi nako ku muhanda ke
wiriwe
boss
amahoro y'Imana
wiriwe
murashima Imana
kugeza kuri uyu munota turashima Imana igira hino rero
turabana natwe twaje kumva ijambo ry'Imana
oti
twaje kumva ijambo ry'Imana
namwe mwaje kumva ijambo ry'Imana
twaje kumva ikiganiro cyanya ariko babo
hana n'ijwi rya Amerika
n'ijwi rya Amerika ya la kyogoza bafana
bacu
bafana bacu twate peace
Jewani tumubyini wine.
Wowe bakwita ngo iki?
Temarigo.
Temarigo kwera iki?
Ni kwera kucyaka ngiye mba nduwa mbere mu gukubita imisigi.
Imisigi ni cyugo.
Ni bya bigo bivanga vanze ibitoki birayi umukera makaroni.
Aha, wowe bakwita ngo iki?
Sniper ku isafuriya.
Uti?
Sniper ku isafuriya.
Sniper ku isafuriya bivuze iki?
Ni kwa kundi
nyine na nyina choroza bakara mu gatari. Nyina choroza bakara mu gatari.
Yego.
Yibo beti. Udrangi tagambele bambarizaye.
Impamvu nyamukuru yaguteye kujya mu muhanda ne yee.
Yewe ababyeyi banje nyine. Navaga ku ishuri nzarikani cha 6. Mama yagiye mu kazi, papa nawe yagiye mu kazi, akanga kuzana amafaranga akajya kuyanywera inzoga, akaza yasinzaga kubita mama, nabona conje, mama bamaje kumukubita, akahita nza mu muhanda.
Ibyo birahagije ko umuntu yabibona akaza mu muhanda.
Oya, ariko njewe arigenza inzara ikanyica nakajya nakongera nagasubirayo kajya gukora ikizame ubu ngubu kwa gatanu nzajya gufata umunota kubera narakoze ikizame kubera turi mu biruhuko ubu ngubu tubaye turi guhiga ibyo kurya kubera mu rugo na byo kurya bihari.
Uravuga ngo muri guhiga, sobanura abantu guhiga.
Guhiga undi ni uko wasanga umukire ukahita umusaba ngo bose wangure icyo kurya, arangiza akaguha na serivisi ukajya kurya, wamara kujya kurya ukamushimira.
Umaze wowe imyaka ingahe mu muhanda?
Maze imyaka ibiri.
Nese wowe ufite imyaka ingahe?
Imyaka 12.
Utuye hehe?
Ni ahantu bita muri Runyinya.
Runyinya ni hehe?
Hano hepfo Portugal. Hano hepfo mu Gihanga.
Mu Gihanga ni hehe? Muri Kigali ni hehe?
Ruguru ya Rwarutabura.
Ufite ababyeyi bombi?
Yego.
Kubera iki wabacitse ukaza mu muhanda kandi wenda batari babuze ibyo kugaburira?
Oya, barabibuze ntabwo kwifashisha, ariko ntabwo ari ukubacika, ndaza nagahiga icyo kurya nkarangiza nagataha.
None se ubu uteganya kuzava mu muhanda?
Ntenganya kuzavamo.
Ryari ubwo?
Nitangira kwiga nzavamo, mbanze nige mu wa kane, nimara kwiga tugere mu biruhuko gutyo njye niga icyo kurya mu rugo njye kubera twahinze njye nkura ibijumba nteke.
Ukura ibijumba uteke? Ibijumba urabikura he muri Kigali?
Nyine mu rugo kubera twageze mu byihinga, mama yateye ibishyimbo, atera imyumbati, atera n'ibijumba.
Aha Nyamirambo?
Hano Nyamirambo ari ahantu mu isambu mu rugo bateye.
Noneho ubu ngubu hano ikosimosi tugeze ku masaha, ubu ni 3:19 hafi 20, mumaze kurya iki kuva bwacyo?
Ntacyo tumaze kurya kuko twiriwe duhiga icyo kurya, twazaho umuntu umwe akatwima, turakomeza turahiga. None ariko twari dutegereje hararuguru kubera akunda kuduha ibiryo, twari dutegereje ngo nibarangiza abakiriya kugera kuvayo tuze kugenda baduha ibiryo. Abakiriya.
Ibyo biryo mubyita ngo iki?
Umusigi.
Umusigi ubwo bivuze iki?
Ni ibiryo byaba byasigaye abakiriya baba bariye.
Heho. Oya, aho umwanya wa mugenzi wawe simukuze nawe? Yee. Numvise ubyumva neza. nabazaga nti ibyo biryo muvuga murya byasigaye babyita ngwe
babyita ski
ski bivuze iki
ni ibiryo biba bivanze ubugari ifiriti umuceri amakaroni n'imyumbati n'ibijumba nibyo bitwa ski bakaba ari byo bitwa umusigi baba bivanze bikata birinduka ski
ushobora kubirya kangahe ku munsi
ku munsi bibona buri munsi
ibyo biryo bimwita ski cyangwa umusigi ntabwo ari byo byabaciye iwanyu mu miryango
wapi ntabwo ari byo
icyaguciye iwanyu mu miryango ni nk'iki
njye nuko navuyeho mu mibereho mibi
we witwa nde ufite nk'imyaka ingahe
nitwa Mugisha Cedric
ufite imyaka ingahe
eh
ari kumbesha oya umva ngo wakwita gute akenshi nagiye mbona mucyamera namuvuga muti eh urambi ijana ryanjye nahize kubera iki
narimo kutwesera ngo twaheze amafaranga ngo tugire amafaranga
uwe
awo ngo wayanyetse nyine neza si wayanye
byagenze bite
mukazanira ngo kangu bite muri ringorira
mwongo iki
mbona mwatse amafaranga ayo ngazanira ngo bite muri ringorira
nibyo byagenze bite mbwira
twari turi hano turi kumanuka duhura n'abakinnyi nimba bayesi Kigali nimba yabiki uyu bamuye ijana n'undi mwana bamuhaze nka nanjye bamuye ijana uyu nguyu abarambwiye ngo gozana n'iryo jana abararinya n'uduye n'undi mwana arahepfo umuntu abanyereye ijana nabwo abararinya utayatwaye
ufite imyaka ingahe wowe ufite imyaka ingahe
vuga icumi
birasa nk'aho ufite nk'imyaka nk'itanu wowe uba mu muhanda bwakwiruka ugataha mu rugo
ntabwo dutaha neza ko tuba ko mu rugo tuba tudafite amafaranga yo guteka
guteka si umwana w'imyaka nk'iyawe arateka gute
ese simbizi
ufizi gute se mu muhanda barateka
neza ni ubwa mbere naba ngiye guteka
igira hino uraho wowe ngeranije uko umeze urakeye wagira ngo uvuye mu gipangu nibyo
oya nanjye mba ku muhanda
wowe wakora iki
twese tuba turimo turashaka icyo kurya
kiboneka gite
ni uko tubona desa tukajya kugura umusigi
umusigi ni iki harya
ibiryo bashigaje
basigaje urabyemeza ko ari umusigi uyu muntu murabana murabana
turabana ahubwo menya we atazi kubicurukura
kubicogora uravuga iki
kubicurukura
eh kubicurukura
ntabwo kirabize ski ntabyo uzi ko ari ski ibiryo bivanze bivanganye ubugari igitoki none se
ariko ndibaza ibyo biryo wabirya kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
urabirya nyine ushonje ngo si ubwo wabireka ukarya iki
nagiye numva bavuga ngo bafata abana bakabajyana mu nzererezi ibyo bintu ntabwo bibateye ubwoba
bidutera ubwoba
natwe baradufata bakatujyana
hari ukuntu nabonye babajyana iwawa bakabigisha imyuga mwe ntabwo muragera iwawa
ntabwo tujya tugera kubera turi abana
murateganya kuzajyayo
oya
abajura si ubumwe bwe mutandukanye n'abajura
turatandukanye ntabwo tujya twiba twebwe kosimosi niyo itiba ariko mu biryogo hari abanyabugogo hari
mu mujyi
Kicukiro no mu mujyi bari
sente famiye bari
reka dukomeze ikiganiro dusangire ijambo kuri radiyo Ijwi rya Amerika aho turi n'abana bo mu muhanda hano i Kigali mu Rwanda ahazwi nka kosimosi i Nyamirambo none muteganya kuzaba muri ubu buzima mu gihe kingana iki
njyewe imana ari cyo yaneganyirije njyewe njye numva nanjye nzatera imbere nk'abandi nkava muri ubu buzima hari ukuntu njye nikatisha mu rugo nkumva sinahava none namara kuhava mu muhanda hashira nk'icyumweru kubera namenyereye gutembera nikoza Nyabugogo garuka none nkumva sinahaguma njye nicyo kibazo mba mfite
hari abantu babona ko muteza umwanda umujyi wa Kigali
nta mwanda duteza keretse nimba ari ukuba tuba dusa nabi none munsi ni uko nyine tutabonye ayisabune
ayisabune muyabona bigenze bite
tumaje guhiga
ubu muri abana batoya mwagiye mumbwira imyaka itandukanye nta n'umwe bambwiye imyaka cumi n'itanu Ubu tugeze ku masaha yegera saa yine birarangira bite rero?
Turahiga umusigi. Ni ibiryo bivanze bivanganye ubugari igitoki ibijumba umuceri amakaroni n'inyama.
Isosi ni mwose. Byose bivanze.
Wowe hari abantu nabonye
muje tubabari.
Bimwira gute? Wimubuza kuvuga kubera iki? Hari abapfuna bagashyiramo bigenda bite?
Ni wabimenya hari igihe nk'umukire yapfuna agashyiramo. Ako iyo tugiye kurya ntitubyitaho tupfa.
None se reka mbibaze. Ibyo bintu bigeze ubibona?
Narabibonye kubera inzara yanyishe ndarya.
Ubundi tutabibona hariya.
Igira hino.
Bavuze umusigi bavuga ibiwugize ibiryo bitandukanye umuntu yongeraho ngo nibimwira abantu baramutwamye wowe kubera icyo uvuga ngo nibyo
nuko nyine hari igihe ababosi bafata nka kirida bakihanyaganyura bamara kwihaganyura bagahita bashyira muri bya biryo bashigaje bakagenda bakabikusanya na za kirida zose bakaduhana tukajya kwijonjora
n'idigidigi
njye izina ryanjye ntabwo ndari kubwira bahita abirabura Faransa
Nakera na kare Ite kanamye mbaho nya Zare tazi yerusa Nahe rezo Munsi wejo nzaryiki Ejo hazaza nzabiki Urwanda rwejo ngwarige Mbwira nawe
Wowe ugifungura inyakira amajwi yawe cyangwa se ukinyura kuri murandasi wa eshatu radio yacu VOA Academy Kome nakwibutsa ko tukiri ku ngingo y'imibereho y'abana bo mu mihanda ahazu nka Cosmos Nyamirambo mu mujyi wa Kigali niho dusangira ijambo yakoreye muracyari na eh bagira ubusa
ariko wowe birasa naho utarara mu biraro n'ibikinyo
nge nibera mu kazi kanjye nge ndakora amano ngahora abona aho ngaho ari kantine ya VIP n'onkoro
Urambeshero ntabwo urumwana wo mu muhanda.
Oya, nge ni dikodeshere. Nge dikodeshere. Uko nabonye akazi nge dikodeshere. Urona ko
Oya, bure. Igira hino. Igira hino.
Igira amafaranga ko
hanya ta ku mpano da. Oya, okay guma. Guma ho gutyo. Icyo nibaza, wowe wari uri mu muhanda ugeza aho uvamo?
Eh.
Byagenze bite?
Je wumvi ninjiri umushiru. Umva namaje kumwinjirira. Angi ati beti rero katuzabona nesha. Ejo araza ashingaga kantine biragenda nyine abagiye hanze hagati ngenda ashaka kwigira mu ishuri akajya nyishyurira ishuri nyine birangira gutyo menana n'undi mu mabuja nyine w'umukire akomeza aranyishyurira nyishyurira na getanye ubu ndibana nibure sobane pana sobane umupira ubu ndibana nakiva oya ibyo arabibona buri kimwe ndakimenyera
none se byose ubikesha mu muhanda
byose mbikesha Imana
icyo nibaza wabanje kuba mu muhanda kugira ngo ugere kuri ibyo
nanje kuba ubu noneho bose araje parika ari moto kesha Allah giworera abanyigizamo uzi ko naraye Marriott we ntabwo ubizi
Marriott buri hotel
Marriott gutyo mukinwa yajyanyemo none ari promotion batangamo urayizi babuja jayinja imwe ya 25 ukagenda uko gukutsa ko kankoke cyangwa online aragenda simbara murabyiwe abo bose nacyo icyumbi ibyo icyumbi
eh barajura baha bose
bose nabana
ariko ubwo kubaha kubaha ntabwo bishobora kubatera umurava wo kuguma mu muhanda
ntabwo oya ntabwo bibatera umurava wo kuguma mu muhanda ahubwo bibafasha kugenda bafasha abantu hagati wanyishyura iki n'iki kuko benshi muri abangabo usanga rumwe
harimo abatiga biga
okay mbere yo kujya mu muhanda bamwe twagiye twumva hafi ya bose ahubwo bafite ababyeyi bose wowe wagiye mu muhanda uburi iki
reka nkubwire ubundi ukuntu byakeye
reka nkubwire ukuntu nagiye
oya
reka buretse
ndabwo ni njyewe ndi umwana nyine nibera mu mujyi wa Kigali umwe ababyeyi barimuka baba bagiye za Kenya Ano nje sinari nzi ko umugo batambya nyine kumwe umuntu wa mutoragwe.
Ono bari baragutoragwe.
Emeri yari yarazanye ikigabo cy'inyanga kuri. Ako buduye. Uzukuye akubaza umuntu uko kubita nari gukubita inka y'inya.
bashobora kubajyana mu nzererezi ibi byo kubajyana mu nzererezi bakaza babagoroye byo mu bibugaye
yereka igihugu ntangari baratujyana bakaduhoza dukubita baradukubise baratako batagira bakubita n'abikinana ubu tufite abana benshi bashuti bacu bababajwe cyane bamwe bagiye banafirayo nibwo no bitaga kiri bazari yarapfuye na
abenshi bari gukubita rapu yikubitire hano reka manze numvira rapu ngo bimeze bite
business zanje ni uguhiga ibirayi n'ubukoroboyi boyi n'amabati n'ubukoroboyi amabati yose nakubwira
akapera kawe nakahe
kine trap ku majanje ubwato buyobozi nyanje bakabita zero pasa barabura na bibu buyanje rubanza baza neza bagusanga icyasaba ngo buhanga ni pakuguru kugwe mu maga kinye trap ku mugongo ni pakuhata ubukongo zindi zabaye runongo nicyo gihe twese runongo
ariko ikigaragara wowe nubwo uvuga ko wabaye umuntu ugasiga abantu mwari kubwe mu muhanda ukurikije ukuntu bimeze ushobora kuzasubira mu muhanda
yewe ntabwo nasubira mu muhanda ndiga icyo ni icya mbere ndasinda urumva
icyo cyane nanditse ku butumwa kafasha
nawe wabaye mu muhanda
cyane n'ubu murimo
gereka mbaze
okay
njye mu kazi ukamubwire bose sibyo umuhanda buri muntu agendana n'icyo azaba imana niba ivuze ati fata akazi wishyurira ishuri none se ubu ko mfite konti yanjye mbitseho amafaranga nzayifunguza muri 2023 nziranye n'abati niyo nawe uvamo ntabwo nabura umuntu nashyiraho umukira amfungurira reka mfite umumabuzi umfashe yarambwiye ati wowe ntabwo nzagutererana yarambwiye ngiye kubiba ndavuga ati wapeho kugira ngo mbi wawe nakibere
ok dusoze ikiganiro tuvuga ngo iki kubana bo mu muhanda
duhinduke duhindure n'abandi
twirinde ibiyobyabwenge twirinde sida twirinde icyaduhindura babi kandi leta inadufashe iduhe byinshi cyane idushyire mu mashuri bamwe na bamwe
cyoteke mbafashe sha abana twese twihatire kwiga twige gusoma no kwandika twige ikoranabuhanga tuzamure igihugu cyacu kuko ari twe tubona ejo yeah come on rubyiruko tuvuga ino mubipinga kandi burya biba birimo ubuhanga mugerageze mu byisi n'amabanga kuko njyewe Blackstar ngomba guhanga nkaririmba mu Rwanda rwacu rwa gihanga ndetse n'amahanga duhiga ifaranga dushaka icyo dutunga tugana ku isonga tugende ku itegeko ndetse n'umuvuduko si ibyo gusa ariko dukunda igihe dushuri turekane n'amashyari tuve ku mihanda twihangire imirimo
ibi ntavuze wabyumvise urava ku muhanda urawuvaho uryari
shanje mufashe leta
guti
leta nifashe
gute
ni kwa kabuga
nje yanjana mu bigo nahaba nimudufashe
wowe
nyenza uvuga ko leta ifashije
leta
wowe
leta ikitagufashe
yewe
yakujyanye kwa kabuga
yewe ngaho rero mugira ijoro ryiza abantu ku muhanda
yego ni kosimosi
eh kosimosi ngaho rero mugira ijoro ryiza
yego
okay sawa
nyuma yo kubumvisha abo bana bo mu mihanda reka noneho mwumva uko imibare y'abamaze gutambuka mu bigo by'ingororamuco ihagaze ndetse n'ingamba bwana heme bose ni bamwe ukuriye ikigo cy'igihugu cy'igororamuco yari mu kiganiro n'abanyamakuru mu kwakenda uyu mwaka atangiza ubukangurambaga bugamije gukura abana mu mihanda
tugendeye ku mibare y'agateganyo urebye trend recidivism tuyibonera muri rehabilitation center ni ukuvuga ngo ku banyarwanda 19% b'urubyiruko n'imisaza banyuze iwawe ku bana ibihumbi banyuze mu bigo byigenga iyo tugiye gupima tureba abagarutse inshuro zirenze imwe nubwo kuvuga ngo niba gikondo hari urubyiruko 3,000 n'imisago tukabona buri gihe hari nka 200 cyangwa se nk'ijana bagarutse bwa kabiri bitwereka recidivisme mu mujyi wa Kigali bivuga ngo numubare w'urubyiruko rwanze ikondo inshuro zirenze imwe cyangwa se iyo tuvuga ngo iwawa havuye 1900 bari reparti mu turere dutandukanye n'umuntu ari tandukanye buri gihe iyo tugiye kureba muri Trans Center dusanga iyo hari cyo kwijana by'abavuye iwawa icyo gihe bitwereka trend cyangwa se rate ya recidivism iyo ugiye kureba muri rusange par estimation nagira ngo batangaze ko ibyo mu buryo buri precis bufatika tuzagutangaza nyuma y'ubushakashatsi ariko birebye ko imibare ihagaze yatwereka ko 20% at least basubira muri delinquance mu gihe 80% iba success stories kuko ibintu cyo cyangwa byavuye wa siko bose basubiye mu zerereze ugiye kure gusanga abasubiye mu gihugu batarenga 20% tutagiye mu mibare ngo buri mwaka hagiye abangaba asubiye mu manda asubiye abangaba ariko by estimation kuko n'ubundi habaho za intake buri intake iyo dukoze imibare tubasanga 20% aribo basubira mu buzererezi iyo ni estimation mbese ni ubuhe buryo duteganya guhanduringa izi cases za recidivism ni ukuvuga ngo abantu mu by'ukuri bigaragara ko batava ku izima ujyanye iwawa ugaha amahugurwa bagaruka ukomuka bafatira mu muhanda n'ibindi byose so hari ibintu byinshi turimo dukora twaje gusanga abantu benshi bajya iwawa ntarangamuntu baba bafite cyangwa se bamwe baba bazitaye kubera ibuzima nyine baba barahise kujyamo bw'ubujura ubuzererezi ibyangwa baba barabitaye noneho bagerayo nyuma ya rehabilitation iyo basezerewe barataha ariko mbere batahaga badafite ibyangombwa iyo udafite ibyangombwa rero bagufata uri gutembera mu mujyi wa Kigali n'ahandi hose of course uri inzererezi uri inzererezi kuko udafite ibyangombwa uri dangerous ushobora kwiba ntiwidentifiye ushobora kuvyora umwana w'umukobwa ntiwidentifiye so umuntu udafite ibyangombwa ni umuntu uri noidentifiye ni umuntu rero udangere ibyo rero bigatuma mu by'ukuri inzego zibishinzwe zibafata nk'abantu b'inzererezi kabone n'ubwo baba baravuye iwawa kabone n'ubwo wenda ata yarihaniye yavuye mu bujura kugira ngo icyo kibazo tugikemure NRS yafashe icyemezo cy'uko mbere y'uko abana bagraduatinga bataha twumvikana na NIDA ni kiriya kigo kishyirira umuntu ko kigomba kujya iwawa kigabafotora bose hanyuma NRS yakoze budget ifite budget yo kubishyurira amarangamuntu ku buryo mbere y'uko bataha bazafite ibyangombwa at least nta muntu bazafata bamuhora ko adafite ibyangombwa wenda bamufata kubera izindi mpamvu so icyo ni cya mbere ikindi twumva cyo kurinda abantu kongera gusubira mu buzima busigaye butari bwiza ni ukaza za ngamba twagarutseho za integration mbere mu bihe byashize sabagaho nituzikaza n'iyi software mwabajije tukayubaka igakomera mu by'ukuri bizagora umuderenka guhora crossinga ahindura ahantu akorera delinquance kuko tuzata umuntu aringa muri system ibi rero noneho bizadufasha gukora follow up nyirizina y'umwana wavuye muri rehabilitation ikindi twumva tuzakora ni uguha imbaraga ari amakomite y'ababyeyi amakomite ya integration izira kubiza integration kuri revu ya buri karere na accountability ku rwego rwa buri karere dore ko noneho byage n'imihigo yabo ibyo bizadufasha na framework yo gukumira ko umwana asubira hehe mu buzererezi
bwana bose ni bamwe akavuga ko ku bufatanye n'inzego zitandukanye n'ubwo ari umurimo utoroshye akwiye umuryango uhamye kandi utarangwamo inzererezi
rero ibi bijyana by'ababyeyi by'amakimbirane mu muryango ni programme ndende ya gouvernement iri dirije na minibije prof tuzafatanya nabo n'inzego z'ibanze zose kugira ngo dukomeze dukore identification y'ibibazo biri mu miryango uko byakemuka ariko bigamije gutuma umuryango uba stable ku buryo umwana urimo ndetse n'uzagaruka avuye muri habitation bose baba mu muryango utekanye rero ntabwo nakubwira ngo bizange ejo n'ejo bundi ko bisaba gufata inzego zose kugira ngo tugire umuryango ukomeye nuwe abye bari responsable bagamije gukumira umwana ati ishuri adakwiye mu muryango umwana atotezwe umwana mu by'ukuri abe waje problema nziza ituma umuntu yumva ari yaba muri umuryango yumva atekanye
nshuti bakunzi badusangira ijambo ya none reka tuyihinira aha nshimiye buri wese ku musanzu we muri dusangira ijambo ntibagiwe namwe mwadukurikiye mukomeze munogerwe na gahunda zacu mwari na aha bagira ubusa naho utaha
turamushimiye mugenzi wacu Eric bagira ubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo namwe abatwumvise nongiye kubashimira namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose
dusangira ijambo
dusangira ijambo
dusangira ijambo.